Why Shima? KB's on.
Who's that on the yay?
I'm DJ Juki.
Kumbenani.
DJ Juki, DJ Juki, Walate. Dundi.
Missy Taki, my best. Nawaki, I'm a fundi, kubembele, zasi wesi. Mimi, Missy Taki, my best. Nawaki, I'm a fundi, kubembele, zasi wesi. Siku mimi ndiyo napigwa chini. Da, hivi kwa nini? Au kisa masikini? Tatangaza siyataki tena. Waya mifanya mini gombane na mama. Kwa sasa nipo bife kinoma. Natafuta pesa ili minjoi na wana weekend.
Mapenzi bye bye bye. Siyataki tena mapenzi bye bye bye. Miyatani uwa mapenzi bye bye bye. Bora nitafute pesa mapenzi bye bye bye.
Mapenzi bye bye bye.
Siyataki tena
mapenzi bye bye bye.
Miyatani uwa
mapenzi bye bye bye.
Bora nitafute pesa
mapenzi bye bye bye.
Morogoro nishaacha mapenzi natafuta ira. Dar es Salaam, nishaacha mapenzi natafuta hela. Nishaacha mapenzi natafuta hela. Nishaacha mapenzi natafuta hela.
Mimi huyo mkuku ndio tulia mimi mapenzi kwa mbele nikayadandia. Najifungia ndani wanalia nikitoka nje na kasia. Awe mtoto menpandia kwa juu, moyo wangu meubwaga pupu. Awe mtoto menpandia kwa juu, moyo wangu meubwaga pupu. Aya, mileteni dili, mapenzi na achia. Mileteni dili, mapenzi na achia. Au DJ Juki unasemaje? We kusa DJ unatakaje?
Nisha acha mapenzi na tafuta irai. Dar es Salaam, nisha acha mapenzi natafuta hela. Nisha acha mapenzi natafuta hela. Nisha acha mapenzi natafuta hela. Wanaume balu kwa heshima. Aya DJ Juki, DJ Juki walete. DJ Juki, DJ Juki walete. Unachangia mkawe, unaluka luka we. Unachangia mkawe, unaluka luka we. Kwa heshima changia mkawe, uwe luka luka we. Wanaume changia mkawe, uwe luka luka we. Ipaga wa kidogo, afuyu kwa kidogo. Apaga wa kidogo, afuyu kwa kidogo. Kwa heshima baba kidogo. DJ Falco Zebiti, we meneja Isa. Usalimie suspenda Costa Mjeshi.